Nkanga badde ne gita gwa badambuza na tenkomyo. Manyi wakasula njia, nero muna masakandesi. Obulo nebaza abalungi mwe, bambi abafane mukasukira esala. Ebintu byakola birunga mempozi, kono kwagiriza nga byentero leta. Situka n'obibya mate kiki, buno obulamu obumpi bwagala odigida. Abama yumba muzimbe si kibi, nensimbi eyange egisa ku bode ehe. Siita ku nyama kulya timpa, olaba n'omubisi ogwaligwa ne mangaya. Ebyala biwala ebisabudde jjini, ekyobiita kekyo sitera kikola. Bibeera byayasenga byekoledde kera nze, enva sibiyiwa bambi. Ate kimba mbitunuulira ekizimuzimu ntyo, wamma muligita ebyana, bamwe n'enkuba emibimba, wa Nairo mima. Naye nga bw'oyisaako eno, lwaleero lwatamiro nange ndi wakuyimba. Lwaleero lisanga nkooka, enga lupulupya amanya mu bufunze. Nze walukako erya mafiya siryeviira mu kigo. Ewaffe Buddu otuuka empugo lino kyama, ku ddyo n'obaka ekinyerere. Bulanga pasi tekangivire somo kebweru ngende kucheyo nazo bembwa mbulumi obungi mwesaliddewo nontyo gundi tolabanga kuleka babogende bonaira saliddwe omukadde mama oyo posi ne taata bendese Buddu obwana bwange nga buto nnyo nnyo naye ekyokola sikirina nonya mbeere bengaekyuka mweze kandage bulaya bwebirigana nkomewo sitaane wembadde mpawukenganyiddwa kona kuyiya musajja kiti kya muwogo gyo kinyugunya abaganda wamagye kikwatira emitunsi eyawano yembereganye ebintu bya Uganda bimaze amaanyi gyokomoka basananya gyokomoddooba tewali mutu mugayavu wano ng'abaana ba Uganda balina amaanyi mbali ku ddembe eyitako yogwe beetika ebisawo ebibasinga amaanyi azitowa kiro batugeza ataano yeebagajja omugugu oguwera mu kiro ekinaana nga mu ttaano bwagutuusa no musajja wattu n'asasulwamu ebisatu mwoyo naye alivaayo nze kandage bulaya Uganda esaanidde kufiira Uganda ekintu kyennazudde nno esaanidde kufiira watonebwa watanyotyotuuka ku kati wangotawana mosi olumu Uganda ne mugagawalosaga sente zikufaako era okusamya awezeza omwaka nga zikumye kuba mukisamyo bwoba omwavu oba ofaananako ng'embwa buli omu n'akukolako emboozi bozifuna abakuyiganya nfaafa nga batetenkanyodde mwerogwe ababbi mu Uganda kabafuuke k'ababbi osimatuka abo wali ate bano bempita basasi mbogundi atomerwe motoka ebulaya tewali amanyi kuyenga minkuduulu gyakuuza eri eriyo panado nga kalologesani panado Uganda ensi yebirwadde wano saako n'entale zitatadde osoma byosomeredde nga tebiriwo wano ebbula ly'emirimu lyerindeese essungu ne kasikuwapa matuse naawo nenyatula nti ensi eyitibwa Uganda lazima yasaanidde kuviira temuliimu alina mirembe omwavu n'omugagga buli omu alirawo wuuto mu Katonda abasuubuzi naabo ebintu bye basuubula tukuli nnyo ssente kyokka terevenyu bayisa ng'ababbi omuntu n'obonaabonera gye wazaalwa otyo yajja okupakasa ate n'afuba kukozese waliwo akaagala okulongoosa omwezi leero bantunda byakunywa balabye ng'amasannyalaze gavuddeko ne gakutula ewiiki ng'ekenya be bagalina soffe bannyini bo twayuya abalwadde abo okusigeni osisinkana afudde eno Uganda yakatubagira ogwali obulungi nga Tulinde komwako kujja butalita mu bumwanyi sikuganye fukuma ndoza bezifudde komanyi bagwagwa gwe mugeza aisewo oh bami Mono mu Uganda temuli sente wala bazifunyeze kusake bweru Mono mu Uganda temuli sente era wala bazifunyeze kusake bweru Bazimbye mu Kampala ezitemya kyokka neewuunya babala babubi atabo nze neewuunya nnyanji yanyakaana wano ebyawano bye byakalubana ati nati n'ebweru kitawe neyeewaayo tino kankubwa engumi kasita nnoonya kimu ssente oba amannyi bagajjamu ndikomawo ntiika yinsi y'abakunye eno ddala atakomye waasinga mukama watubira mu kyotyo yamukolewo ekikyukamu naye tufa bannayuganda tuteekemu essaala n'abaasibirwa obwereere bayimbulwe bambi nsaba bakuume kawamba ggulu.